kulu emunye engifisa ke ukuqala ngakho we outline uma ngichazela ukuthi ngiphetheni ufuna uqala ngikubalele ama mistake amabili avamile ngalendaba ye Trinity okuyiwona futhi enza ibandla ekuqaleni li clarify le doctrine lesifundiso sobuthathi bukaNkulunkulu lisenze libe into eclear esinane theme esilisebenzisayo uma sikhuluma ngayo kwakukhona amaphutha amabili aye driver lokho okwesibili ngiyafuna ke singene ezwini siyibone le doctrine ye Trinity iqhamuka embhalweni siyibone khona eBhayibhelini okwesithathu ngiyafuna ukukhuluma ngokwahluka kwama roles la ku Trinity kuyena uNkulunkulu ngifuna ukukhuluma ngokungalingani ne hierarchy ekhona ngasheshe ukuthuke ngizochaza ukuthi ngithini lapho bese ngifuna ukuvala ngokuthi isho ukuthini ke kuthina le doctrine ye Trinity ngizokubala konke kodwa kukhona ama implications engifuna siwathinte uma sesibonile ekakhulukazi lokwahluka kwama roles ebuNkulunkulwini ukuthi asho ukuthini kuthina eli ibandla liqalile ukuba khona kwaqala kwavela iconfusion eindaweni ethize zebandla okokuqala kwavela i doctrine yayibizwa ngemodalism umodalism uchaza ama modes igama elithi mode bese kuthiwa nje izim ngoba kwase kuyi movement yona izange be popular njengale yesibili engizokhuluma ngayo kodwa kwakukhona abantu ababefundisa ukuthi mawubona eBhayibhelini kukhulunywa ngoNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana noMoya Ongcwele kahle kukhulunywa asithenda umuntu oyedwa ngoba isiZulu siyashoda ngegama angazi ngizothini mangifuna ukuthi person ngesiZulu anginalo igama kahle so ngizothi kukhulunywa ngomuntu oyedwa ngiyazi kuthi uyisiqu khona ongisiza ngale kanti isiqu manje kuzwakala ngathi isiqu sesihlahla into ethize engaphili ake yacabanga ama theologians ukuthi konje singalekelana kanjani esiZulwini ukuze sikwazi ukuyichaza lento kodwa babefundisa ukuthi uma ubabona behlukene bebathathu kahle oyedwa evela ngendlela eyintathu so ke kwiTestament elidala lo uNkulunkulu uvela njengobaba kwisikhathi sokuqala kweTestament elisha uyahoxa njengobaba bese vela njengendodana same person ma sekuqala ibandla ngelanga lePentecost uyahoxa njengendodana ubuyele ezulwini bese evela njengomoya ongcwele same person different modes yayibizwa ngemodalism kwabalula ke bandleni ukuyichitha le yonto uzobona masingene emavesini ukuthi kusheshe kuvela ukuthi ayisebenzi kahle leyo ndlela yokuchaza lezi zinto esiyibona eBhayibhelini kodwa yesibili yaba inkinga impela ibizwa ngeArianism esakhona kuze kube namhlanje yona ifundisa ukuthi ubaba kuphela owuNkulunkulu indodana noma ispecial noma futhi ingaphezulu kwakho konke okunye okudaliwe kodwa kayisiyo uNkulunkulu ngokuphelele babefundisa ukuthi iwuqala kwendalo kaNkulunkulu bethi bona yadalwa kuqala uNkulunkulu engakayidali indalo kodwa naye idaliwe futhi wayinikeza amandla wayiphakamisa phezu kwendalo yonke kodwa ayisiyo uNkulunkulu kanjalo nomoya ongcwele khona into uDr. Arian eyayifundisa lento babaningi impela abayikholwayo and in fact zonke ezinye iy'nkolo ey'khona manje ngaphandle kwenkolo yobuKristu ungayifaka kulento yama-Arian zikholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu Baba kodwa indodana nomoya ongcwele abasiyo uNkulunkulu akusiyo nje ama-Jehovah's Witness kuphela akholwa yileyo nto kodwa zonke ezinye iy'nkolo ama-false religions akholwa yileyo nto bahlangana abazalwane mawufunda umlando webandla ngo 325 AD khona iCouncil okuthiwa yase Nicaea indawo leyo bahlangana obishop abaholi bebandla bayichitha into yearianism nemodalism basakhela lento kuthiwa iNicene Creed efakazela ukuthi iBhayibheli liyafundisa ukuthatha ubukaNkulunkulu and wonke lamalunga ziqu ziwuNkulunkulu ngamunye ngamunye kodwa ndawonye zenza uNkulunkulu oyedwa bese eConstantinople baqedela ngoba eNicaea bagcizelela kakhulu ukuthi indodana yeuNkulunkulu eConstantinople bagcizelela ukuthi nomoya engcwele uNkulunkulu ibandla lasizakala ngaleyo Creed njengoba nathi sime kuyona namanje. Ngicela ke ukukuvezela ukuthi embhalweni ivelaphi lento esikhuluma ngayo masikhuluma ngeTrinity. Uzoya ke emavesini amaningi ngingarecommend ukuthi ulalele nje kodwa mawufuna ukuzama singahambisana. Into yokuqala ngifuna ukukhombisa ukuthi iTestament elidala liyayiveza iTrinity kodwa ngendlela efihlekile njengoba lenza ngezinto eziningi uNkulunkulu ambula ziyavela kodwa zisithekile bese ivela kahle kuTestament elisha. Uyakhumbula nje uGenesis 1 u26 uNkulunkulu wayesethi masenze abantu babe ngumfanekiso wethu basifuze. Awudidekanga mawufunda iplural laphayana ngempela iHebrew sikhuluma ngeplural uNkulunkulu uthi masenze hayi ukuthi angenze uthi basifuze hayi ukuthi bangifuze. So ke already uNkulunkulu uyahinta uyaveza ukuthi kukhona into ekhona la kuNkulunkulu engajwayelekile munye yena kodwa kukhona ipluralism ekhona. UIsaiah kuchapter 6 uverse 8 wakhona uthi ngabuye ngezwa izwi lenkosi lithi ngiyothuma bani na ngubani oyosiyela na ngathi bheka nangi mina thuma mina nalapha udidekanga akathi ngiyothuma bani ubani oyongiyela ngiyothuma bani ubani oyosiyela. UNkulunkulu ukhuluma in plural kukhona okunikeza umqondo wokuthi kukhona more than one la kuNkulunkulu. Incwadi yamahubo ihubo lika 45 uverse 6 uNkulunkulu lithi izwi lakhe la uNkulunkulu isihlalo sakho sobukhosi simi kuze kube phakade intonga yokulunga iyintonga yombuso wakho uthanda ukulunga uzonde ububi. Yingakho uNkulunkulu uNkulunkulu wakho ekugcobe ngamafutha entokozo ngaphezulu kwabangani bakho. uNkulunkulu isihlalo sakho sobukhosi simi kuze kube phakade. Yingakho uNkulunkulu uNkulunkulu wakho angazi amaJuda ayibuye kanjani lento noma ayevela dide kuNkulunkulu ukhuluma noNkulunkulu kukhona uNkulunkulu kaNkulunkulu. Wihubo 45 uyaqala ukuyibona isafihlekile icacile kahle kodwa nansi iyavela iTestament elisha lasitshela ukuthi kwakukhulunywa ngoNkulunkulu indodana. Incwadi yamaHebrew chapter 1 iyakuveza lokhu ukuthi lelo hubo lalikhuluma ngayo. Ihubo lika 110 ivesi lokuqala usimakade wathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho zibe isenabelo seyinyawo zakho. Ukhuluma uDavid inkosi uthi usimakade the Lord yathi enkosini yami. Wayengenaye enye inkosi uDavid wayeyinkosi kaIsrayeli ebusa phezu kwesizwe sonke inkosi yakhe kwakuNkulunkulu uthi uyahwe uNkulunkulu kaIsrayeli uthi kuNkulunkulu hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho ibe isinabelo senyawo zakho. Uyakhumbula la ukuthi uJesu wasclaima les prophets wathi sikhuluma ngaye kuMateyu 22 uJesu ma ephikisana nabafarisi uthi inthini ngoKristu na uMateyu 22 verse 42 uyindodana kabani bathi kuye ekaDavid wathi kubo pho uDavid ngomoya wambiza kanjani ukuthi inkosi phela uthi inkosi yathe enkosini yami ihlala ngowesokunene sami ngize ngibeka izitha zakho phansi kwenyawo zakho ngakho ke uma uDavide embize ngokuthi inkosi uyindodana yakhe kanjani na akukho namunye owaba nezwi lokumphendula kusukela ngalolu busuku akukho umuntu owaba nesibindi sokumbuza lutho namaJuda namanje amaJuda angaphendukile akholwa uJesu awazi ayichaza ithini lento yaleli hubo lika 110 ukuthi usimakade ukhuluma noNkulunkulu uthi akahlale ngoke sokunene sakhe ngoba bengafuni ukwamukela ukuthi kukhona more than one kulo yahwe uNkulunkulu waka Israel Isaiah 63 uverse 10 nokho bahlubuka bawudabukisa umoya wakhe ongcwele waphenduka isitha sabo walwa nabo umoya ongcwele upersonified la kukhulunywa ngaye sengathi wahlukene noNkulunkulu baba khona la Isaiah nokho bahlubuka bawudabukisa umoya wakhe ongcwele kukhona umoya kukhona yena uNkulunkulu uqobo lwakhe lo moya uphenduka uba isitha sabo sengathi uhlukene kunaye uNkulunkulu no no 61 Isaiah umoya wenkosi usimakade phezukwami ngokuba usimakade ungcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathotshisiweyo ungithumele ukubopha abanhliziyo zaphukile ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokudedela kweyiboshwa ejele umoya wenkosi usimakade uphezukwami ngokuba usimakade ungcobile kuyahlukaniswa usimakade nomoya wakhe khona la kusemente elidala akhona amahins akhomba lento elisha elivelele icaciseke ithi ba isestamente elisha ke siye kulona ke manje sibuke ukuthi livela kanjani kunezinto ezintathu ke ezibalekile ukuzisho mawukhuluma ngendaba ye Trinity okokuqala uNkulunkulu has always existed as three distinct persons ngisho ngesingisi ngoba ngazi ngithini ngesizulu uNkulunkulu kusukela endulo ubephila upersons angazi ngizothini ngoba ngifuna ukuthi abantu ngesizulu abathathu kodwa kusiba abantu uyangizwa ngithi iziqu eyintathu into yokuqala leyo kufanele siyifakazele bathathu la kuNkulunkulu bahlukena kusiyinto eyodwa kusiyimodalism into yesibili okufanele siyifakazele uma sikhuluma ngeTrinity bobathathu individually bawuNkulunkulu ngokuphelele babuNkulunkulu ngokuphelele indodana iuNkulunkulu ngokugcwele umoya ongcwele uNkulunkulu ngokuphelele into yesithathu kumele siyifakazele munye uNkulunkulu ababathathu uNkulunkulu munye uNkulunkulu soke kukhona ukusobala njengemini masikhuluma ngeTrinity izwi likaNkulunkulu elivelele igagule okumele sikwamukele sikholwe bese kuba khona othi mawuzama ukuhlanganisa eyikube nzima emqondweni ethi kungahlangani kahle mawuhlangana nezinto ezinjalo ke ofakazela ukholwe yilokhu okucacile noma ungazi ukuhlanganise kanjani mawuyibona into iBhayibheli liyisho kodwa inqondo yakhe ingakwazi ukuyihlanganisa hoyikholwa zingahlanganisi njalo izinto nezo bathandekayo ingakho abanye beni benenkinga ne-election ngoba nibambanga le principle ukuthi mawuyibona into hoyibamba noma ungazi hlangana kanjani kanjani uNkulunkulu kube uyena okhetha enze konke kodwa futhi aphinde athi sinecala uyakubona kokubili ezwini makunga uma inqondo yakho ingawazi ukuhlanganisa no problem uNkulunkulu akalindele ukuthi wena uhlanganise zonke izinto zakhe mawubuka ke kuMathewu ngifuna ukuqala ngokuthi bathathu they are distinct udistinct uchaza ukuthi akusiye oyedwa ezenza omunye edlala ama roles angafani kodwa ngempela iziqe intathu abantu abathathu laba three persons bahlukene ayikho indawo ecace ngokusobala njengo Matthew 3 and ileli verse elasiza abazwa uku refute leyanto ye modalism ukuthi ayikwazi ukuba khona ngoba Matthew 3 uverse 16 uJesu uyabhabhathiswa la. Esebhabhathisiwe waphuma masinyane emanzini ibheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkuluNkulu ehla njengejuba. Ehlala phezu kwakhe. Kwase kuzwakala izwi ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo." Mawufuna ukuthi uNkulunkulu uyedwa udlala ama roles angafani, shuthi nje unenhloso yokusconfuse uNkulunkulu. Ngoba la at the same time uNkulunkulu indodana isemanzini kade ibhabhadiswa. At the same time uNkulunkulu umoya ongcwele wehla njengejuba ubheke kuyona. At the very same time uNkulunkulu babuya khuluma emazulwini uthi lo indodana yami, makuwukuthi uyedwa udlala ama roles angafani kusho ukuthi unenhloso yokusidida. Kodwa uNkulunkulu akanayo inhloso yokudida abantu, inhloso yokusibhalela kanje ukuthi sibone ukuthi bathathu akusiye oyedwa. KuMatthew 28 verse 19, ngakho ke hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikamoya ongcwele. Bahlukene, babhabhadisene egameni likaBaba, egameni lendodana, egameni likamoya ongcwele. Bahlukene bathathu. Ku-2 Corinthians uverse 13, chapter 13, I mean uverse 14 wakhona, umusa wenkosi uJesu Kristu nothando likaNkuluNkulu nokuhlangana kukamoya ongcwele makube nani nonke. Bathathu, umusa uvela kubona bonke, sibhabhathiselwe egameni labo bonke bobathathu. UJohani uchapter 1, ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkuluNkulu, okusho ukuthi waye kanye noNkuluNkulu, ulizwi was with God. You can't awukwazi ke ukuba with something ewena. You can't be with yourself. If you are with something, kusho ukuthi leyo nto is not you. Nise number 20. Umulizwi waye kanye noNkuluNkulu, then ulizwi akasiye lo nkulunkulu okukhulunywa ngaye. Ukanye naye, kodwa futhi maqhubekwe ulizwi waye nguNkuluNkulu. Uyayizwa? Waye uNkuluNkulu ekanye noNkuluNkulu. Amen. Ngizama ukuvezela ukuthi bahlukene kwamanje, ba distinct. UJesu uyasikhulekela kubaba. You can't pray to yourself. Awukwazi ukuthandaza kuwena. Uthi for example u 1 John chapter 2, bantwana bami nginilobela ukuba ningoni, uverse 1 lo. Kepha uma umuntu ona sinommeli osimela kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Awukwazi ukuba ummeli omela abantu kuwena. The fact ukuthi uJesu simele kubaba kuveza ukuthi abasinto eyodwa in different modes, kodwa bahlukene ngempela, akusiyinto eyodwa. Into egcine ngifuna ukuyibalula ngaphansi kwaleli point ilento yokuveza ukuthi umoya ongcwele akasiye ubaba noma indodana, futhi akasiye abanye bathi ungamandla kababa, noma umoya ongcwele uyipresence kaNkuluNkulu. Baye bakhulume kanjalo nabazalwane, kuconfuse mbijana, kungabe kusazeka noma umoya ongcwele is a person naye, noma nje uyimanifestation yamandla kaNkuluNkulu nobukhona bukaNkuluNkulu. Kodwa umoya ongcwele akasikho nje ubukhona bukaNkuluNkulu noma amandla kaNkuluNkulu Baba noma uNkuluNkulu Ndodana, kodwa ungohlukile naye yedwa umoya ongcwele. Uyayibona for example leyo nto uJohn 14 uverse 26, kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba aya kumthumela egameni lami, uya kunifundisa konke anikhumbuze konke. Umduduzi umoya ongcwele uBaba uyomthumela, which means ubaba nomduduzi lozothunyelwa akusiyinto eyodwa. Ukhona ubaba kodwa ukhona nomoya ongcwele okwazi ukuthunywa ubaba, akusiyinto eyodwa. Umoya ongcwele akusho ukuthi ubaba e present kodwa umoya ongcwele is a distinct being mhlambe no being wrong is a distinct person from uNkulunkulu ubaba kodwa futhi u distinct no Jesu ngoba uthi uJesu uyomthuma egameni lami akusi into eyodwa ku Romans 8 uverse 27 kepha yena ohlola inhliziyo uyakwazi okuqondwa ngumoya ngokuba unxusela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu umoya ongcwele nayo uyasinxusela kuNkulunkulu awukwazi ukunxusa kuwena uma umoya ongcwele eyiforce noma eyipresence njengaNkulunkulu akakwazi ukuthi kuthi uyanxusa kuNkulunkulu kodwa umoya ongcwele himself is a person distinct from the Father and the Son ku John u 16 verse 7 uthi kepha mina nginitshela iqiniso kunifanele ukuba ngihambe ngokuba uma ngingamuki umduduzi ngeke eze kini kodwa uma ngihamba ngiyakumthumela bahlukene kufanele ngihambe ukuzeze akusiyo umuntu oyedwa akusiyo ipresence ka Jesu umoya ongcwele kodwa naye wahlukile ngokwakhe Isinqizeleka fishana leyo ukuthi umoya ongcwele is not a force. Ethize baningi abantu abakhuluma kanjalo. Umoya ongcwele is a person. Ingakhe balwa kanye nobaba nendodana. Esazi ukuthi these are persons futhi nale analogy ukuthi thi ubaba nendodana isinika isithombe somuntu ophilayo nomunye umuntu ophilayo eceleni kwakhe. Uma nomoya ongcwele balwa okwesithathu lapho sinika isithombe sokuthi naye njengabo is a person sokulawa amavesi ukuthi sibhabhaduse igameni likayise lendodana nelikamoya ongcwele akunika leso sithombe sokuthi umoya ongcwele is a person ubizwa ngomsizi ubizwa ngecounselor ubizwa ngomduduzi izinto lezi ezenziwa by a person eyingenziwa nje a force thizeni uyafundisa umoya ongcwele ku John 14:26 uthula ubufakazi umoya ongcwele uyasikhulekela uyasinxusela wazi ukujula kwengqondo kaNkuluNkulu this is a person okukhulunywa ngayo la wahlukanisa ama gifts ebandleni akhetha ukuthi uzonika lo lesisiphiwo akazi ukumnika leso uzonika lo lesesinye this is a person owenza leyo function Encwadini yezenzo uzwe inqabelo uPawulu kuye indaweni eyithize evuma ukuthi kiwe kwezinye indawo it's a person uya griveka uyadabukiseka masenze isono it's a person umoya ongcwele ngiyathemba ngalawo mazwi uyaba nasithombe sokuthi masikhuluma ngoNkulunkulu we are dealing with three separate persons ninamba ngcwele Asikhulumi ngeimodalism iyiphutha ungacabangi njengoNkulunkulu oyedwa oyiveza ngeindlela ezahlukahlukene akusinjalo bathathu ngempela ngokwezwi likaNkulunkulu Thanike manje ngishayele lesipikili sesibili sokuthi bobathathu ngamunye bawuNkulunkulu ngokuphelele akekho owuNkulunkulu besomunye baNkulunkulu wanambijana omunye singazi kahle asifuni ukukhuluma ngaye kodwa ngokuphelele bobathathu bawuNkulunkulu ngokugcwele ake siqale ngendodana nje sifakazele yona bese sikhothile uJohn chapter 1 lakuthiwa khona ulizwi waye kuNkulunkulu kodwa ulizwi futhi wayenguNkulunkulu uNkulunkulu ulizwi kuJohn 20 Uyamkhumbula uThomas kade engakholwa akambona uJesu evuka. Mayisefika uJesu eseze Thomas ngusu kube umuntu ongakholwa thinta lamanuzu ukuthi mina ngempela ngivukile. UThomas waphendula wathi kuye Nkosi yami, uNkulunkulu wami. UJesu wathi kuye ngenxa yokuba ubonile musuyakholwa yini Thomas babusisiwe abakholwa bengabonanga. Akamkhuzi mayethu uNkulunkulu wami. Uyavuma nombhalo uJohane ufuna silingise uThomas. Ukuthi Nkosi yami, uNkulunkulu wami kuJesu uNkulunkulu indodana. Encwadini kaThithu chapter 2 uverse 13 silindele ithembe libusisiweyo nokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. UNkulunkulu omkhulu akasiyo uNkulunkulu mbijana. Akasiyo uNkulunkulu ngendlela engalingani noBaba. Kodwa bayalingana noBaba, silindele ukuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu wethu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Ngoba seRoma 9 uverse 5 uthi okungababa okhokho ekhuluma ngoIsrayeli naba nokudabuka kubo uKristu ngokwenyama. UKristu vela kaIsrayeli okhokho ngo ababo bakaIsrayeli uAbraham noIsaka. Yena onguNkulunkulu ophezulu kwakho konke obongeka kuze kube phakathi. Ukhuluma ngoKristu angithi kusobala. Lo Kristu uNkulunkulu ophezulu konke, the most high God. Leli gama kwakubizwa ngalo uNkulunkulu eTestamentini elidala lisetshenziswa kuKristu uNkulunkulu ophezulu konke, akasiyo uNkulunkulu ongaphansi kukaNkulunkulu Baba. Nisenama ngesibathando. uNkulunkulu wenu lo ningabholeki uma kukhona olalayo ngiyophoxeka impela. Ngikhuluma ngoNkulunkulu wakho. Uthi Isaiah 9. Angithi uKhisimusi manje. Uverse 6 ngokuba sizalela umntwana siphiwe indodana. Umbuso uya kuba semahlombe akhe. Igama lakhe kuyothiwa ngumeluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla. Uyise ongunaphakade, umbuso wokuthula. Indodana leso nikwa yona iyothiwa uNkulunkulu the Almighty. Uye lo Yahwe lo. Uye lo uNkulunkulu the Lord obe emowazambula koAbraham nako Isaka, wazambula kuMoses okhonzwa uIsrayeli. Uyena lo esomnikezwa eyindodana, uyise ongunaphakade. Indodana iyalingana noBaba. UJesu uNkulunkulu ngokugcwele, ngokuphelele. What about umoya ongcwele? Ake sibuke amavesi afakazela yena. Again masike sa establish ukuthi indodana iuNkulunkulu ngokugcwele. It follows from lawa amanye amavesi kade siwabona aveze iTrinity ukuthi nomoya ongcwele uNkulunkulu. Uma uBaba euNkulunkulu, indodana euNkulunkulu, mase kuthiwa sibhabhadiswe egabeni likayise lendodana nelikamoya ongcwele, kusho ukuthini lokho ngomoya ongcwele? Ebekungenziya kanjani uNkulunkulu athi asibhabhadiswe egabeni likaNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu, indodana, nenye into ewumoya ongcwele engasiyo uNkulunkulu? Ingabe i-idolatry ivela emlonyeni kaNkulunkulu uqobo lwakhe? The fact ukuthi umoya ongcwele ulistwa kanye nabo endabeni yokuthi sibhabhadiswe egameni lakhe proves ukuthi nomoya ongcwele uNkulunkulu mawusuke wabona ukuthi indodana iuNkulunkulu. Umumusa wenkosi yethu Jesu kubalwe noBaba, kubalwe nomoya ongcwele lapha ku kwabaseKorinte, kusho ukuthi nomoya ongcwele uNkulunkulu. Bese kuvela amavesi anjengaleli kwizenzo. Uyakhumbula kwizenzo chapter 5 abazona bentshontshe esontweni. Angitshontshwe esontweni bazalwane, kuyafiwa sometimes. Kwizenzo chapter 5 uverse 3 uPetro ukhuluma nalendoda uAnaniya ekade intshontshe, ayintshontshe angahlahliwa, intshontshe anjani ntoko yakho ukuthi iqamba manga. Ananiya, kungani uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqamba manga kumoya ongcwele? Waqamba kubana manga kumoya ongcwele. Ugodle ingxenye yezwe na oyimali yezwe, ubedayisa umhlaba musha sengathi uyilethe yonke imali kanti enye uyifake ephaketheni langemuva. Qambelana namanga kumoya ongcwele Ananiya. Le ndawo ingakathengiswa bekungesiyona yakho. Lapha seyithengisiwe ibingayona yini eyakho, nakhona ibingekho emandleni akho na? Pho yini unqume ukwenza lokububi enhlizweni yakho? Awuqambanga nje amanga kubantu kodwa kuNkulunkulu. Qamba amanga kumoya ongcwele Ananiya, uqamba amanga kuNkulunkulu mawenze njalo. Umoya ongcwele u-equator noNkulunkulu. Mawuqamba amanga kumoya ongcwele, uqamba amanga kuNkulunkulu, lo moya ongcwele unguNkulunkulu. Kwaba seKorinte bokuqala chapter 3. Anazi yena ukuthi nina niyitempeli likaNkulunkulu. Nokuthi umoya engcwele, umoya kaNkulunkulu uhlala kini na. Itempeli likaNkulunkulu indawo yokuhlala uNkulunkulu. Ayikho into ehlala etempeli likaNkulunkulu. Ngoba ila ekhonzwa khona uNkulunkulu, ingabe idolatry mangase kuhlala enye into khona. Nina anizazi ukuthi niyitempeli likaNkulunkulu. Nokuthi umoya kaNkuluNkulunkulu uhlala kini okusho ukuthi umoya kaNkuluNkulunkulu unguNkuluNkulunkulu maye negunya lokuhlala ethempelini likaNkuluNkulunkulu umoya ngcwele uNkuluNkulunkulu akasiyo into engaphansi kaNkuluNkulunkulu uNkuluNkulunkulu esimaje sibaba uNkuluNkulunkulu esimaje sindodana ngakho bayalingana bobathathu ifana nokuthi indodana yomuntu iyalingana nomuntu futhi masinyane yazidlula lamadodana agcine sesitronga kunathi masiguga thini indodana yomuntu indalo efanayo nomuntu fike nezandla ezimbili fike namehlo amabili indlebe ifike ikhuluma ifike ibona ifike ikwazi ukuhamba msi assume ukuthi yonke into right emzimbeni iyafana nomuntu inomphefumulo njengaye lo oyizele iyalingana naye ngayo yonke indlela kwi nature so khuluma ngama roles kodwa kwi nature bayalingana kanjalo nasemkulunkulwini uNkulunkulu baba noNkulunkulu indoda nabayalingana ncamashi akukho la ubaba engcono khona kunendodana ngokwe nature yabo kanjalo nomoya kaNkulunkulu right sibonile ukuthi bathathu siyabona ukuthi bayalingana ngifuna ukuthi ke manje bayedwa uyasazi isizulu esinjalo bayedwa ashwele ukuyikhuluma le elintuzeni emabadleni sijwele ukufakazela ukuthi indodana yeNkulunkulu umoya ngcwele uNkulunkulu kodwa sijwele ukuyigcizelela le ukuthi uyedwa uNkulunkulu ibalekile nayo otherwise uzo creator into engasiyo uNkulunkulu weqiniso onkulunkulu abathathu noma ungasho ngomlomo kodwa ku imagination yakho udile noNkulunkulu abathathu akusinjalo so kukhona i complexity la esingakwazi ukuyibamba kahle kodwa kufanele siyibone bese senza le nto engiyishilo ukuthi siyifakazele noma ingahlangani ngokuphelele kulezi ingqondwanyana zethu uDeuteronomy 6 verse 4 lidumile leli verse uma ukhuluma nanoma imuphi umJuda balifundisa abantwana babo yizwa Israyeli usimakade uNkulunkulu wethu usimakade munye mthanda usimakade uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo wonke amandla akho simakade uNkulunkulu wakho uYahwe uNkulunkulu wakho munye thanda yena ngayo yonke inhliziyo yakho ngayo yonke into yona ungashilo uthi ushiyele omunye uNkulunkulu Niyazo bathandi. Uthanda uNkulunkulu oyedwa ngayo yonke inhliziyo yakho awushila utho. Akukho okushiyela omunye uNkulunkulu. Uyangizwa nje ufuna ukuyapha. Masingathi thanda uNkulunkulu baba. Lithi leli verse mthande ngenhliziyo yakho yonke ngengqondo yakho yonke ngomphefumulo wakho wonke ungashila utho uthi ukushiyela uNkulunkulu indodana noma uNkulunkulu umoya ongcwele. Uyedwa uNkulunkulu. Siyezwa bazalwane. Uyedwa ababathathu. Thanda uNkulunkulu yedwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Encwadini yamakhosi yokuqala kuchapter 8 verse 6 uthi ukuze bonke abantu bomhlaba bazi ukuthi usimakade nguye onguNkulunkulu akekho omunye. Uyedwa kuphela. The Lord Yahweh. Uya kuphela uNkulunkulu akekho omunye ababathathu oNkulunkulu uyedwa vo uIsaiah 45 mabuku verse 5 okhona mina ngingusimakade akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami he isingula la ngithi nami sike sayimbona ekhuluma in plural yena lo uNkulunkulu ethi masenze basifuze uthi manje yimi ngedwa mina ngiyosumakada akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami emuthi ngiyakubhincisa noma ungazange ungazi ukuze abantu bazi kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo ukuthi akekho omunye ngaphandle kwami mina ngingusumakade akekho omunye angazi ifu uNkulunkulu befuna uzwe ukuthi uyedwa ubengabeka ngayiphi indlela uyambona uphinda phinda emkangakanani la ukuthi imina kuphela imina kuphela imina kuphela akekho omunye akekho omunye akekho omunye ngingedwa I am one Israel uNkulunkulu oyedwa Israel maKristu ninoNkulunkulu oyedwa nina oyedwa fo bathathu manje sokwenze njani uthi kuIsaiah 44 uverse 6 usho kanje uSimakade inkosi yakwa Israel nomhlengi wakhe uSimakade wamabandla uthi ngingowokuqala futhi ngingowokugcina ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu mina imina uAlpha imina uOmega akekho omunye uNkulunkulu kuverse 7 athi ngubani onjengami na ithini impendulo akekho uverse 8 athi ningabe nalivaloni ngesabi angimemezelanga yini kusukela emandulo nganazisa na nina ningofakazi bami ukhona yini uNkulunkulu ngaphandle kwami cha alikho idwala angilazi sinoNkulunkulu oyedwa ukhona nomunye omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe cha asimazi omunye alikho elinye idwala asilazi sazi only one god thina only one god njengamaKristu maningi bazwana amavesi nesikhathi yangibalela ngifuna ukudlula phambili kodwa sibonani labangcwele ngiqale nganikhombisa amavesi aveza ukuthi bathathu futhi abasiyo into eyodwa kusiye uNkulunkulu oyedwa edlala stage play edlala ama roles angafani ibizwa ngemodalism leya kusiliqiniso ngathi kunina bobathathu ba uNkulunkulu ngokugcwele asiwona ama Aryans thina asithi baba kuphela uNkulunkulu labanye into eyithize embijana oJehova uthi sibazothi ingilosi uJesu no sibonile amavesi esikhombisa ukuthi indodana iuNkulunkulu ngokugcwele umoya ongcwele uNkulunkulu ngokugcwele bathathu uNkulunkulu 100% God manje senginikhombise ukuthi munye uNkulunkulu ingakho ke sinento ebizwa ngeTrinity noma lingekho igama eBhayibhelini uzoyibiza ngani naqambe lakho nawe igama mawungalithandelela ithi Trinity bona ukuthi uthini ngalento kodwa nansi siyayibona embhalweni thina singabantu bencwadi we are people of the book thina bazalwane masike sakubona siyakholwa amen ingqondo ilandela ngemumva ukuthi ke manje ke sokuhlanganisa kanjani sobuye sibone ukuthi senze njani kodwa siyakubona siyakholwa bese ke siyakushumayela sikumemezele njengoba senza nje kule nkomfa amen ngifuna ukukhuluma enye indaba ke manje ngicathi ngi-establishile i-doctrine ngifuna ukukukhumbuza ukuthi njengoba bebathathu belingana bemunye beyedwa kunama roles angafani phakathi kaNkulunkulu Baba indodana nomoya ongcwele ungazuthi kune hierarchy ekhona uyazi hierarchy lento yakhe yasemsebenzini uyokuthi unemanager unosupervisor reporter kwimanager bese uba nomsebenzi operator kuyena osebenza reporter kusupervisor reporter kwimanager khona ophethe omunye khona la kulinganwa kunjalo okungenzi ukuthi bangalingani kodwa khona ama roles angafani akhona la into efika icace ngokusobala ngokukhombisa amavesi ukuthi ubaba ungowokuqala among the three ubaba ungaphezu kwabanye njengoba bebathathu indoda niyalandela umoya ongcwele agcine ubaba une authority phezu kwendodana nomoya ongcwele. Indodana iyayithobela iauthority kaBaba. Bese umoya ongcwele ethobela iauthority kaBaba neyendodana. Indodana ine authority phezu kamoya ongcwele. Into oyibona ezwini kaNkulunkulu ivela. Futhi ubona ukuthi iyayivela nje lento. Akusiyo into ngiyazi abanye ama theologians ayacabanga amanye maye esheshe ukuthi no into ye incarnation leyo. Kwaba njalo ngoba uJesu umuntu. Akusile iqiniso. Before, during and after ukufika kaJesu emhlabeni kwakunjena nje kuNkulunkulu khona ophethe obizwa ngobaba ingakho ebizwa ngobaba bese kube khona othobela lo ophethe kube khona osekugcineni obathobela bobabili kwabase Efesu chapter 1 uverse 3 makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu sibusisa ubani uNkulunkulu uyise usibusisa ngoJesu lento isuka kuyise kodwa yenzeka ngendodana ngaso sonke isibusiso komoya njengalokhu asikhetha ubani lo wasikhetha uyise sakhethwa ubaba njengalokhu asikhetha kuye uJesu sikhethwa ubaba esebenzisa indodana ngothando ungakasekelo umhlaba wakwenzani nomhlaba ungakasekelo hayi ngoba uJesu eseyumuntu umhlaba ungakasekelwa ubaba uyena oqala izinto uyena uinitiator uyena othatha the lead bese indodana iyavuma ilekelele isebenziseke kulento baba suke eyiqala uthi verse 5 wakumisa phambilini umhlaba ungakabi khona ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu kumiswa ubaba ubaba uthi kuzoba njena ke manje bese indodana iyalalela yenze wakumisa ngaphambilini kuye ukuthi sibe ngabantwana kuye ngoJesu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe intando kaBaba leya sukela yonke lento esikuyona manje ukuze kudunyiswe inkazimulo yomusa wakhe uBaba asinike wona ngesihle ngoJesu awukwazi ukugeda umqondo la wokuthi khona ohola omunye phakathi kaBaba noJesu incwadi yamaHebheru ubona into efanayo kuchapter 1 uverse 1 uthi uNkulunkulu wakhuluma emandulo kokhokho ngabaprofethi ngendlela eyiningi ngamathuba amaningi ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana yakhe ubani okhulumayo uBaba indodana iyithuluzi esandleni sikaBaba amen nangesikhathi incarnation kwakunjalo futhi thani ngeqe amanye amavesi kodwa mawubuka ngizama ukupika la uJohn chapter 3 ngipika leli esilijwayele ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana ubaba onikelayo ubaba othi hamba ndodana uyobafela kuverse 17 ngokuba uNkulunkulu akayithumanga indodana ukubizwa kwahlulelizwe ithunyiwe indodana othi woza lapha mfana hambe lapha yana uyo semandleni kunomfana othunywayo kune authority and submission relationship la between indodana nobaba after incarnation ngifuna ukuyela ngasemaphethelweni angathi kukhombisile before emandulo manje njoba ngikhuluma nje uJesu semhlabeni njengoba esho kanje Ithi ngufunda uJohn 14 angikwazi ungawufunda ukagula kahle verse 28 uthi nizwile ngantshela ngathi ngiyahamba kodwa ngiyakubuye ngize kini uma beningithanda beniyojabula ngokuba ngiyakubaba lokhu ubaba mkhulu kunami uyamuzwa uJesu ekhuluma ubaba mkhulu kunami kukhona ukungalingani ngokwama roles abawadlalayo kukhona ihierarchy kwiTrinity after incarnation kwabase Roma ubona uJesu enxusa kubaba Romans 8 verse 34 okuveza khona ukuthi khona kukhona onga osendaweni yokuncenga nosendaweni yokwenza isinqumo ingakho sinxusele ngicela ukuvala ngale point ke bangcwele sengiyavala manje kunama implications amathathu engifuna ukuwadonsa kulento enginifundiswa nayikhulazi lento yokuthi kukhona ama rules ahlukene kwi eNkulunkulwini Into yokuqala engifuna ukuyidonsa ukuthi lento ifakazela lento yokuba ne-authority ne-submission emshadweni. Umbona uPaul ayisebenzisa kanjalo kwabaseKorinte 11 verse 3. Kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi uKristu uyinhloko yawo wonke amadoda. Inhloko yowesifazane yindoda, nenhloko kaKristu nguNkulunkulu. Uyayibona i-hierarchy? KunoNkulunkulu, kunoKristu, kunendoda, kunowesifazane. Lento yokuthi emNkulunkulwini bona bubodwa kukhona osubmitha komunye, yenza kufaneleke, yenza kube yiqiniso, yenza kuthandeke, kube nenhlonipho nesidima, kube kuhle ukuthi nasemshadweni owesifazane submithe kwindoda. Khona i-movement equbukayo manje, igaining momentum, ebizwa nge-evangelical feminism. Bayakholwa labo sisi, basindisiwe labo sisi, kodwa bathola amavesi aveza ukuthi kuyalinganwa la kuNkulunkulu nasemshadweni kuyalinganwa. Badomuli ivesi efana nokuthi nonke thobelanani. Nevesi elisho nje bese siniyabonake, yabonake. Akusile iqiniso bancwele. Lento yesubmission ayikho yimbi. Awucindezelwa. Mawuthi uyacindezelwa makukhulunywa kanjalo, shuthi uthi nendoda niyacindezelwa ebuNkulunkulwini. Nomoya ngcwele uyacindezelwa, awukwazi ukusho into enjalo, iblasphemy leyo nto leyo. Ngakho nasemshadweni kuhle ukuthi kube khona ophethe nolekelelayo. Amen, we soprano. Ano imela lento bosisi abakholwayo, ningavumi ukuthathwa labo sisi abangakholwa bathi bayanikhulula beniqilaza. Bethi banikhulula phansi kwe-authority yabayeni benu. Inkululeko ile submission enhle evela nakuNkulunkulu uqobo lwakhe. Lento engiyifundisa inama implications for prayer, for ukukhuleka kwethu. Ayijwayelekileke le impela, angazi mhlawumbe nake naye ezwa yini. Kodwa lento yokuthi ubaba uye umsungulu wezinto, indodana bese iyayithatha ilalela ubaba izenze izinto, umoya engcwele bese isikhathi esiningi edlala irole ngempela ye-implementation, uyo phakathi kwethu inhliziyo after indodana isiyenze kwenzeka ngokufa kwayo after ubaba kade etheya kwenzeka. Leyo concept mosuke waba nayo kumele ishintshe nendlela okhuleka ngayo. Indlela okukhuluma ngayo mawukhuleka. Akusisisono ukuthandaza kubaba, futhi akusona isono ukuthandaza kwindodana, akusona isono ukuthandaza kumoya ongcwele. Kodwa umuntu one understanding ye Trinity, ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo, khona umkhuba nawo abanye abangenawo mayekhuleka. Ujwayele ukukhuleka kubaba egameni lendodana ngamandla kamoya ongcwele. Abajwayele abantu abane understanding ye Trinity nje uNkulunkulu yambulile ukubezwa bekhuleka kumoya ongcwele becela kuyena. Asikho isono, akusona isono, kodwa umkhuba ongajwayelekile kumuntu osana le understanding. Abajwayele nokukhuleka ngqo kwindodana ngoba banaso lesithombe sokuthi la ebuthathweni bukaNkulunkulu kunama roles akhona, izinto ziqala kubaba, imkhuleko iya kubaba ngenxa ukuthi indodana izivulela umnyango, ngenxa ukuthi umoya ongcwele usebenzele enhlizweni zethu ukuthi sikwazi ukukhula. Izinginezi sibonele, buka isibonelo sika Paul osiqale ngoJesu nje noma ngazi ukufunda. Uyakhumbula uJesu mayithandazi wayenze njani? Wayengathandazi kumoya ongcwele. Wayengathandazi kuyena. Wayephakamisa amehlo athi baba. UJohn 16 uJohn 17 uJesu ukhuleka kubaba. Athi nani mayabafundisa ukukhuleka, anothi baba wethu osezulwini. Ningathi Kristu umsindisi wethu osezulwini. Noma moya ongcwele ophila kithi. Asikho isono. Asikho isono, kodwa kunokuveza ukukhula kweunderstanding. Kune impact endlela othandaza ngayo. UPaul for example Ephesians 3, ngiyavala manje bangcwele kahlahla amabhansela lawo. Ephesians 3 verse 14 uPaul mayithanda uthi ngenxa yalokho nkuqa ngamadolo kuyise. Kuqa kuyise ngamadolo. Eyethiwe ngaye imndeni yonke ezulwini nasemhlabeni ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe anike ukuba niqiniswe emandleni kumuntu wangaphakathi ngomoya ongcwele. Ngithandaza kuyise ukuthi umoya ongcwele aniqinise. Ube ngasho ukuthi ngithandaza kumoya ongcwele ukuthi aniqinise. Kodwa wazi Trinity lo muntu. Nguqakuyise ukuze yena uyise bese yaniqinise ngomoya ongcwele. Athi verse 17, uKristu ahlale enhlizweni zenu ngokukholwa. Uyabazi bobathathu. Kodwa unale habit yokukhuleka kubaba. Uthi verse 20, kuyena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunalokho kunakho konke sicelayo nesiqonde ngokwamandla asebenza kithi. Makube kuye uNkulunkulu Baba. Makube kuye udumo ebandleni nakuKristu. Umethi naKristu uthi udumo alisuke kuyena, alisuke naKristu liya kuNkulunkulu Baba ezizukulwane zonke zaphakade naphakade. Uma angisazokufunda manje kodwa uma ufunda many examples uzoyibona into oboyinotice manje uma ufunda imkhuleko eBhayibhelini ubu ukuthi abapostoli bakhuleka kubani. Asikho isono uma ukhuleka kumoya ongcwele. In fact ikhona iexample engitholile ethu Jesu enicela kimi ngiyokwenza. Kuyakhulekwa nakwindodana asikho isono. Ekakhulazi mawusalethe umuntu omusha kuKristu owazi ukuthi khona uNkulunkulu uBaba kodwa kanayo ishongo uNkulunkulu indodana engathi ungathi thandaza kuJesu. Yabona uyalonto uzuyamsiza. Kodwa mase kukhuliwe yashintsha nendlela yokuthandaza ngoba sesiyazi ukuthi bathathu bawuNkulunkulu bobathathu bayedwa bayalingana. Kodwa futhi kunama roles angafani la kubona, siyawahlonipha lawo ma roles kumnikeza udumo uNkulunkulu. Amen. Ngicela ukuthandazana.